Radio Pulpit, 657 AM.
Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Singena ngawo ke lawo mazwi atholakala encwadini kaJohn chapter number 14 kanti iverse lika number 15 lapho khona esicaphuna lawo mazwi uJesu ethi uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ngalokho ke ngiyakubingelela kuphi nakuphi lapho okufinyelela khona umsakazo wethu omkhulukazi umsakazo iRadio Pulpit uhlezi nomfundisi uMkwena. Thokoza ukuba nawe kulesi sikhathi singena kulesi sikhathi ke samakhaza sibonga uNkulunkulu nasemakhazeni kongomkhuleko nomthandazo wethu ukuthi ke iNkosi iphakamise isandla isilondoloze isigcine sigcinelo gogo sigcinelo umkhulu sigcinelo baba nomama sigcinelo ntanga yethu ibuye futhi sigcinela abasha ibuye futhi isigcinele nezingane zethu egameni lika Jesu. Ngiyethemba ukuthi kulolu bhubhane uNkulunkulu semuhle uNkulunkulu sasigcinela uNkulunkulu sasilondile. Siyambonga futhi ke nohulumeni wethu osekelile izwe kuze kube yilesi sikhathi. Sithi uNkulunkulu akaphakamisa isandla anikeze abaholi bethu ubuhlakani namandla wokuqhubeka ukwenza kangcono izimpilo zabantu baseNingizimu neAfrika. Ngalokhu ke siyambonga uNkulunkulu sizongena nesihloko sethu esishasha esiyobe siqala ngaso sithi building a godly family. Lapho khona esithi ke silakha kanjani ikhaya elimesabayo uNkulunkulu. Sifokase kulokho lapho sithi umama, ubaba, umntu omusha okhona ekhaya, ngaba yintombi, ngaba insizwa bayadingeka ukuze sibambisane ukuthi ke sakhe ikhaya elimesabayo uNkulunkulu. Kanti ke on the background you will continue to hear noises, cars, dogs, anything for that matter, please bear with us. Njengoba isimo sisasiphoqa ukuba imisebenzi siyenze sisemakhaya. Siyambonga uNkulunkulu ke incwadi esiyobe siyicaphunile incwadi yezaga chapter 24 verses 3 and verse number 4 ilapho ke esiyobe sifunda khona kanti kuningi esizokuphawula ngokusizwa inkosi kulesi sihloko sethu esithi building a godly family. Siqhubeka ke sifunda leli lizwi ke esilishilo encwadini yezaga Proverbs 24 verses 3 from verse number 4 kanti ke ngibuka lapha amplified version ithi through skillful and godly wisdom is a house, a life, a home, a family built, and by understanding it is established on a sound and good foundation. Kanti ke uverse number 4 yena athi and by knowledge shall its chambers of every area be filled with all precious and pleasant riches. Kanti ke ngesiZulu ithi indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha iqiniswe ngokuqonda. Iverse lesineke lithi amakamelo agcwaliswa ngokwazi ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi. Oh, siyambonga uNkulunkulu ke sisabukela amazwi sifuna ukuwaphawula kulesi sikhathi ukuthi ke uma uwacubungula noma uwahlolisisa noma uwabhekisisa lokhu kuthini kithi kusivezela ukuthi ke alikho neze ikhaya noma umndeni omiswa ngephutha kodwa ikhaya nekhaya umndeni nomndeni is deliberately built. Ingakho ke sicaphuna lamazwi athi ke through skillful and godly wisdom is a house, a life, a home, a family built. Ngakho ke siyabona ukuthi lapha kuveza ukuthi kuthathi khono ukwakha ikhaya elinobuhlakani bukaNkulunkulu noma elinobungcwele. So ilokho esikhuluma ngakho ukuthi ke how then do we go about putting together a home that is godly, that is making sure that we are not going to be Christians and emva kwethu bese abantwana bethu bahamba noma yiphi indlela kodwa sifisa ukuthi ngokohlelo lukaNkulunkulu ku replicate what we have been noma what God has entirely planned you know from eternity ukuthi uNkulunkulu mayehlela wayengehlelanga ukuthi makusindiswa mina kuphelele kimi kodwa uNkulunkulu befuna this baton ibe passed on from one generation to another generation. So this is the focus. We are trying to actually work alongside, normal to work with each one of us. Ukuthi-ke, how can we really successfully build after sesidlulile sishiye isizukulwane esimesabayo uNkulunkulu nesimkhonzayo. Kungabi indaba zokuthi abantwana bethu bakholwa ngoba nakho sikhona, kodwa ukuthi mhla uNkulunkulu esikhumbula bese besala ngaphandle kwesimo noma basale bengasakholwa basale beqhubeka ngezindlela zasemhlabeni kanti ekhaya bekuyikhaya elikholwayo siyavama ke ukuhlangana nabantu sixoxe nabo thola umuntu kwesinye isimo ekubekela ukuthi mina ngakhulela ekhaya elisindisiwe ngakhuliswa umama othanda uNkulunkulu osaba uNkulunkulu ngakhuliswa ubaba osaba uNkulunkulu nomthanda kakhulu ngakhuliswa ngabazali abasaba uNkulunkulu so isisekelo sethu ke uma sikhuluma ngomndeni la kuyenzeka kube ubaba nomama kanye nabantwana kuyenzeka kube umama nabantwana kuyenzeka kube ubaba nabantwana so sizama nje ukuyibuka le ndaba yethu ukuthi ke lethi iBhayibheli kuthatha some skills noma ikhono elithize ngamanye amagama lithi ngesizulu lithi indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha bese lithi iqiniswe ngokuqonda that is the continuation of the good foundation that was laid not just left out but continuation of that solid foundation which was laid for the family to continue with the legacy of Christianity. So ke siyaye sibuke ke ukuthi lithini ke leli lizwi accordingly ngokuya ngokombhalo wethu ikhaya noma umndeni uyakhiwa. Awumane ke kuthiwa mhlambe uyamiswa nje kungana a particular order or particular plan or you know whatsoever but it is always it takes certain efforts to actually put up a family. You cannot just have a family by happen instance or accidentally or coincidentally. You always have a certain plan that you need to actually follow. And we are actually saying here it has to be a deliberate build. Ngamanye amagama yinto enziwa ngokwenhloso. So when two people bengena emshadweni kusuke kunaleyo nto yokuthi ngifuna ukuba nawe impilo yami yonke, ngifuna ukuthi sakhumuze sibe nezingane kuqhubekeke. So it is not something that is forcefully done, but it is deliberate. Both parties are actually agreeing. Ekuthenini siyangena kulo mshado, siyawumisa lo mshado, siyawakha lo mshado. Ngoba ke njengoba sisho ukuthi akumane nje kuzenzakalele. It does not just happen haphazardly. It is not accident or coincidental. It must be deliberately built. So abangenayo kufuneke babe nenhloso kufuneke babe nenjongo yokuthi sizokwakha lo muzi and we know that builders it needs to consist of specifically two people that is a husband and a wife so uma sisho kanje ke sithi abawakhayo lo muzi babili Siyazi ke ukuthi sike sagcizelela ukuthi asiwakhi singasebenzisani noThixo umuzi. Umuzi uma siwumisa, siwumisa sisebenze kanye noNkulunkulu. So families that are not built upon the foundation of marriage are in trouble from the start. Sizama ukuthini la ukuthi yonke imishado uma ingemange sisekelweni esiyiso, siyazi ukuthi sisekelo ngunkulunkulu. Unkulunkulu, he is the author of marriage. Umshado wasungulwa, umshado buya kunkulunkulu. Sike sakuveza ngamahlanda sathi it does not originate with men, but from the onset uma unkulunkulu emisa umshado, his purpose was for the wife and the husband to start a family, and for procreation reasons. Uthi uNkulunkulu nigcwalise umhlaba niwunqobe. Uma ufunda incwadi kaGenesis chapter number 1, laphaya ebabusisa lithi esebadalile wababusisa wathi zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe. We can see the reason behind the marriage. Ukuthi ke the foundation, it cannot be outside God, but the foundation, it has to be God. Siyazi ke ukuthi ikhona imishado mhlawumbe eqaleke noma abanikazi bomshado bahlangana nensindiso endleleni, and siyazi ukuthi mhlawumbe kwasekuqaleni the foundation was never laid correctly. So all that we can ever say to those, there's still hope. Ngani ngoba God can still salvage such marriages. Ngoba he really is in business of salvaging such marriages. Though in his mind he has something else. You know, where God is actually having ukuthi uma bekwenzeka sengathi wonke umuntu bengaqala kahle angene kulesi sisekelo ebheke kuNkulunkulu, ethemba uNkulunkulu, enikele umshado wakhe futhi kuNkulunkulu, engancikanga ezintweni zasemhlabeni, engancikanga kumaqhinga wokuthi singenze njani to build a successful family, but eyazi ukuthi it actually takes one to build a strong, healthy, spiritual relationship with the Father, and it's individual, it's a personal thing, so that as we come to the altar, both of us from different places, la sihlala khona noNkulunkulu sixoxe, and then come back to pray again. So ngokuya ngokaNkulunkulu bekungathi wonke umuntu angaqala lapho, khona amazwi akufakazelayo lokho engikushoyo ukuthi ngokukaNkulunkulu uthanda wonke umuntu asindiswe, afinyelele ekulazini iqiniso. Ngiyacabanga ukuthi lawo mazwi atholakala encwadini yabaseKorinte, 2 Corinthians chapter number 4. Uma uwafunda asho njalo ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi bonke abantu basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. So lokhu kuyisifiso sikaNkulunkulu. It does not matter how broken the marriage can be, but what is of great importance is that even if it is broken, even if the foundation was never the right one, there's always hope. Njengoba sisho ukuthi uThixo usemsebenzini to act by saving those likely damaged marriages. La okuthiwa khona angisaboni kahle, ngibona ngathi sekuphelile phakathi komkami nami, ngibona ngathi sekuphelile phakathi komyeni wami nami, akusahambi kahle. Whenever we involve God in such matters, God is able to come in and rescue, salvage the whole marriage. Yonke process is started from scratch. Bese lowo nalowo athola ukuthi which is my part, and ngoba we can never make it work without God. We can never make it work individually. We need to become a team. We need to also include God in the whole process as it starts, as it goes on. So uNkulunkulu kwasekuqaleni had in his mind a married couple, that is man and wife, committed to the lifelong project of building a home with him as the head. Kwasekuqaleni uNkulunkulu ube nalokhu ukuthi bonke abantu abazokwakha noma wonke umuntu oyikhaphu longena emshadweni akazi ukwenza i-commitment a lifelong thing, noma a lifelong decision. bese ke eyenza ethi ezoqhubeka nale project yomshado ekuwakheni awakhe ngaphandle kwakhe. But God had this in mind that he is also included in the whole process, because accordingly to him we need to make sure ukuthi his blueprint is part of the whole process. Uma sisho manje sizama ukuthini ukuthi ke the appropriate plan that shows that this is something that how it can be built and this is also possible to actually achieve it. Ngamanye amagama, uma silandela the blueprint of God, we are actually following the plan esikhombisayo ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu ababili bahlale kuze kube segugene. Futhi kuyenzeka uNkulunkulu unezindlela zokuthi ke uma sesingenile kulomshado ngoba sihamba kwindlela zakhe, he will begin to show us the plan ukuthi how then do we go about achieving this goal, because we are not actually getting into marriage for divorce purposes. Akekho umuntu ongena with a plan yokuthi ngizophuma. Mhlawumbe bakhona, it can the number could be very little, but most of us nale aim ethi ke we want to build a lifelong relationship so that when it works perfectly well, and until such time uNkulunkulu esusa omunye wethu, then lowo omunye aqhubeke kuyobeke umshado uNkulunkulu udissolvile by taking one spouse. So ke uma ke silandela uhlelo lwakhe uNkulunkulu uyasibonisa ukuthi it's possible as long as we involve him in his project, because marriage is about people, but people need to also remember ukuthi we cannot do this without God. Ukuze lento isebenze kahle, we both need God. Ukuze abe part and parcel ya the whole thing from start to finish. Kungabi bikho la ezo silalelwa noma azosala ngaphandle. So anything less is on shaky ground. Uma kungenzeka ukuthi ke if the marriage was founded but without God, it is founded on a shaky ground and will need extra help. So uma ukhumbula amanye amazwi, lokhu kungivusela amazwi asencwadini kaMatthew chapter number 7, lapho khona likhuluma ngendoda ehlakaniphile eyakha indlu yayo phezu kwedwala, enye futhi eyisiwula yakha phezu kwesihlabathi. And lithi iBhayibheli kunama storms afika to shake the house, but the house, because it was placed on the solid ground, it was immovable, it was unshaken, and it stood even after a great storm. But lithi le eyayimile phakathi kwesihlabathi noma phezu kwesihlabathi, ithi when the storm arose fiercely against the house, it collapsed because it was founded on the sand, which means we all are called to ensure ukuthi ke whatever we do on marriage, ukuze sakhe a godly family, we cannot do it without God. Ukuze sakhe on a solid foundation, ukuze sakhe a godly family, we need to ensure that God is part of the whole process and God is involved from start to finish. That is on a personal scale as well as in terms of the team, because it cannot stand. Siyadinga ukuba nesikhathi noNkulunkulu where he can, you know, correct us in terms of, you know, our characters, because we do have flaws lapha nalaphaya, and we do have weaknesses lapha nalaphaya, we do have struggles lapha nalaphaya, but for us to come out on top, we definitely need God. Kunezinto that you cannot correct, kunezinto that you cannot address. Ngani? Ngoba thina individually sinalento yethu yokuthi sine pride, sinenkani. Sometimes it's very difficult to advise us, sometimes it's difficult to make us aware of certain things, but ukubandakanyeka kukaNkulunkulu, it makes things work even perfectly well. Ngani? Ngoba God is part of the whole process. So esigcizelelayo singenisa sithi building a godly family, sithi ke it does work, but it takes some special skills, and godly wisdom to actually build a house. And we need to ensure that by understanding it is established, and it can always be established on a sound and good foundation as long as God is part of the whole project. Then siphinde futhi sithi, and by knowledge shall its chambers of every area be filled with all precious and pleasant riches. Ilokhu ke esigcizelela ukuthi ke ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyangenelela, he not only controls one area, but each and every part of our lives in marriage are filled by so much knowledge yakhe that helps us ukuthi in this area senza kanjani, in that area senza kanjani, in this area senza kanjani, in that area senza kanjani. So all of it is filled, you know, lithi iBhayibheli agcwaliswa ngokwazi ngayo yonke ingcebo enqabile, something that is rare to find. So God is able to actually make such provision. So ke asime lapha ke bese on the next program siyaqhubeka, and continue to bear with us. As I have said, there are noises on the background. On that note, siyanthanda kakhulu, and we are with you, and we hope you understand our situation. May God bless you. Amen.
Be doers of the word with 657 AM Sounds of Life.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs, or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.